AKA Black Baby. Undisputed music.
President, take up your president. Niko very sober, tell her very intelligent. Wakati ongefika inzo kumamuta nipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa. Take up your president. Niko very sober, tell her very intelligent. Wakati ongefika inzo kumamuta nipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa.
Usipige saluti, washa tu baruti. Kijana mkare, niko tenda mbali. Nipe basi njia, soja ni nania. Kupigania na kungangania. Kiti kikuu na mambo makuu. Ndani ya kiwanda kila siku nina handa. Wengi wana wanda ni wapi kuna shida. Juu ya juu kwanze ya saa nimesimama. Nasikia kule mbele ni mimi nimengoja. Wacha ni wape mazuri watoke. Black baby akiingia hakuna kukande nde ah. Black baby yeah ah. Yeah. Mbona mwaongea, mbona mwaongea. Nasikia machochea, mimi nule mdop, dop kwenye
bop. Kwa president, nataka kuwa president. Niko very sober, tena very intelligent. Wakati ongefika inzo kumamuta nipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa. Kwa president, nataka kuwa president. Niko very sober, tena very intelligent. Wakati ongefika inzo kumamuta nipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa.
Niko on top, ata kushinda utopizo. Sifuati sheria, na pia na maagizo. Mziki na ufanye ladies na kimchezo. Moyoni mwangu ninajua na uwezo. Kusimama juu sana na kuwa tu prezo. Mkali ka tiger, sumu ka viper. Izi miaka zote, sasa niko waisa. Maishani ni mablanda, hayo ninajua. Kuwe na mvua, au atajua. Leo atajua, ni nani ametua. Mziki tam sana, uliza ata baba. Tofanya kila siku kuleta tuka unga. Haya, sasa nimefunga. Wakini songea na mina chomoka. Yeah, na mina chomoka. Wakini songea na mina chomoka.
CG for president, nataka kuwa president. Niko very sober, tena very intelligent. Wakati ongefika inzo kuna mtanipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa. CG for president, nataka kuwa president. Niko very sober, tena very intelligent. Wakati ongefika inzo kuna mtanipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa.
Lipo ingia, njo kumalizia. Mziki kasala na ukumbatia. Pesa ziki kuja mi na zikumbatia. Chance iki kuja mi na ikatalia. I struggle for survival, I pray for my rivals. Nime wasoma ka page za Bible. Hip hop tamaduni siwezi zuia. Na ka huwa mini basi potea. Wananichunga kam kwanja, wananogo paka baba. Vitu nimebeba kwa akili si haba. Maneno ni machache ka bonga points. Kubounce nina bounce kama ndaiza Royce. Kudunga nina dunga kama vini the boys. Ziki na wapea itabidi me upenda. Yeah, Black Baby. Nime maliza.
CD for president, yeah. Nataka kuwa president. Niko very sober, tena very intelligent. Wakati ongefika inzo kuna mtanipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa. CD for president, nataka kuwa president. Niko very sober, tena very intelligent. Wakati ongefika inzo kuna mtanipa. Huna kukwela mzaya siyo sipa.
Hey. Steve G for president. Hey. Roundini kubaya.
And your whole boy.
Yeah. Yeah. Undisputed music. Yeah.
Undisputed music.